Happy birthday, happy birthday.
Nilizaliwa 91 tarehe 8 mwezi wa 8. Asante mama kwa kufanya nionekane. Njaa nyingi ndo zilifanya nipambane kama MC leta mada kwenye stage ni kuchato. Asante kwa wanangu wa Green City. Mana bila nyinyi si mnajua ugari siri. Hapa nilipofika nimepambana sio siri. Alepingwe wana nipeni madiri. Shukrani kwa brother Nay wa Mitego. Umenitoa nyumbani leo Free Nation nipo lebo. Huku Katis, Munis, mambo next level. Mtanisha kuwa danger wananita mtoto wa devil. Na wenye roho za kukunja wanaona gere. Jinsi navo overtake wanauliza huyu kagere. Zishangai kila lancha ugari uko mbele. Piga misele acha ya nyuma ganga ya mbele. Agaste, Agaste, Agaste. Nane nane Agaste, Agaste, Agaste. Agaste, nane nane Agaste, 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 nane nane Agaste, 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 Agaste. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday.
Nikajishangaa, napenda dona sipendi sembe. Kumbe Agaste ni mwezi wa washika jembe.
Sasa nimekuwa najua wapi mbomoe, wapi nijenge.
Mungu kanipa njia snitch.
Acha nilipo sina nyota nikawambia poa sinajua. Mana kila kiumbe huanza chini na kukua. Hii ni kwa wanangu wote waliozaliwa siku ya leo. Kamela mani piga picha kesho tupe na video.
Kama una nyama vinywaji keki
kata.
Ingia kato sio ni aibu kiuno
kata. Sio hip hop tu tunacheza dikibao
kata. Na kileo usinigusa na wembe takukata.
Agaste, 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 Agaste,
nane nane Agaste,
Agaste, Agaste, Agaste,
nane nane Agaste,
Agaste, Agaste, Agaste,
nane nane Agaste,
Agaste, Agaste, Agaste.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday.
Bear City, what up? King Baki, Musabaka, I lost judge. Robert Aria, just Peter.
Musabaka,
Biggie La Bonta, Manager Candolo, Samir Love. Cheer, Wakudabua.